mama wake anakumbuka shida. Nikosapo pesa mama wake anakumbuka njaa. Nipatapo pesa mama wake anasahau shida. Nipatapo pesa mama wake anasahau njaa. Mama, wakana kumbuka njaa. nipata po pesa mama, waga na sahau shida.
Faza vito,
nipata po pesa mama, waga na
solo vitungu.
Okay, 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 okay. Lupo ziapa,
lupo angai,
kibonge, lupo ziapa. Jaimpendezi mtu kama koti bwana we, jaimpendezi mtu kama suti bwana, jaimpendezi mtu, haipendezi mtu, haipendezi mtu kama suti bwana we. Kapteni Teleboy,
haipendezi mtu,
hatui mwombenja.
Richmond!